Imba muziki nataka wimbe na mi. Ni mapenzi, I know you love it. Sitaki ushenzi, kati mimi na we. Uwezi, zuia kamwe. Yesha tufika hapa, acha tupendane. So baby wife for me, and dance for me. Napenda sana na vokatika. Oh baby girl wake katika. Go down on me, baby. Napenda sana na vokatika. Oh baby girl wake katika.
Take out.